Deuteronomy 15 verse 1. Ngasekugcineni kweminyaka isikhombisa njalo yakwenza uyekelo. Verse 2. Nansi indlela yoyekelo. Ilona lowo otshelekileyo uyakuyekela lokho akutshelekile umakhelwane wakhe, akuyukubiza kumakhelwane wakhe nakumfokabo ngokuba uyekelo kaJehova lumenyezelwe. Verse 3. Kowezizwe ungakubiza kepha noma ikuphi okwakho okukumfowenu lokho esandla sakho siyakukuyekela. Verse 4. Nokho ngabe kungabikho abampofu kuwe ngokuba uJehova uyakukubusisa nokubusisa ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho ukuba ulidle. Verse 5. Uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho kuphela ugcina ukwenza yonke lemiyalo engikuyala ngayo namuhla. Verse 6. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa njengokwethembisa kwakhe, utsheleke izizwe eziningi, kepha ungatsheleki lutho kuzo, uyakubusa izizwe eziningi, kepha zona aziyukukubusa wena. Verse 7. Uma kukhona kuwompofu omunye wabafowenu phakathi kwelithile lamasango ezweni lakini, uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, hayi ukuyenza lukhuni inhliziyo yakho, ungamvaleli umfoweni ompofu isandla sakho. Verse 8. Kepha umvulele nokumvulela isandla sakho, umtsheleke impela okwanele ukudinga kwakhe akuswelayo. Verse 9. Xwaya ukuba kungabikho cabango omubi enhliziyweni yakho ngokuthi unyaka wesikhombisa unyaka oyekelo ususeduze, iso lakho bese libalibi kumfoweni ompofu, ungamniki lutho, abesekhala kuJehova ngawe kube isono sakho. Verse 10. Womnika nokumnika inhliziyo yakho ingakhathazeki lapho umnika, ngokuba ngenxa lokho uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa emsebenzini wakho wonke nakukho konke obeka kukho isandla sakho. Verse 11. Ngokuba umpofu akasoze aphela ezweni, ngakho-ke ngiyakuyala ngithi, womvulela nokumvulela umfowenu isandla sakho, abaswelayo bakho nabampofu bakho ezweni lakini. Verse 12. Uma umfowenu umHebheru noma umHebherukazi ethengisa kuwe, akukhonze iminyaka eyisithupha, ngonyaka wesikhombisa uyakumyekela ukuba ahambe. Verse 13. Nxa umyekela ukuba ahambe, awuyukumukisaze. Verse 14. Uyakumthwesa nokumthwesa ngezimvu zakho, nangokwesibuya sakho, nangokwesikhamo sakho sewayini, njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisile, kanjalo umnika yena. Verse 15. Uyakukhumbula ukuthi wawuyisigqila ezweni laseGibhithe, nokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuhlenga, ngalokho ngiyakuyala ngalento namuhla. Verse 16. Kuyakuthi uma ethi kuwe, angiyukusuka kuwe lokho ekuthanda wena nendlu yakho ngokuba ehlala kahle kuwe. Verse 17. Uyakuthatha usungulo ubhobozele indlebe yakhe emnyango ebeseba yinceku yakho kuze kube phakade, nakuyo incekukazi yakho uyakwenze njalo. Verse 18. Mangabikho lukhune emehlweni akho lapho umyekela ukuba ahambe, ngokuba ukukhonzile iminyaka yesithupha ngengxenye yemali yomqashwa, uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa kukho konke okwenzayo. Verse 19. Onke amazibulo amaduna azalwa ezinkomeni zakho nasezimveni zakho owangcwelisela uJehova uNkulunkulu wakho ayukusebenza ngezibulo lezinkomo zakho, ungaligundi izibulo lezimvu zakho. Verse 20. Uyakulidla phambi kwaJehova uNkulunkulu wakho iminyaka ngeminyaka endaweni uJehova ayakuyikhetha wena nabendlu yakho. Verse 21. Uma linesici liqhuga noma liyimpumputhe noma yisiphi isici, hayi ukunikela ngalo kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 22. Uyakulidla phakathi kwamasango akho ongcolileyo nohlambulukileyo ngokufananayo njengensephe nedluzele. Verse 23, kuphela igazi lalo awuyukulidla lithululele emhlabathini njengamanzi.